jange galongalo bagande bange galongalo mikwano jange tamba bulira masanyu gange no azalidwa 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 mwana azalidwa azalidwa Yesu azalidwa azalidwa mwana azalidwa banange kuba matendo oh yeah blessy baby santo oh yeah Maganda, eh, eh, Azali do Mana, Azali dwa, Azali dwa, Azali dwa, Azali do Mana, Azali dwa, Azali dwa, Yesu, Azali dwa, Azali do Mana, Azali dwa, Manange kuba matendo, Azali dwa, Desi baby sansa, Azali dwa, Tuzina maganda, Azali dwa, Azali dwa, Yesu, Azali dwa,
Remember where you got it from. www.djericom.com.